na shit. Dapo on the track. Bora uendele kudanga tu, demgani we mshamba tu. Wezekano nenda dukani na kanga tu, alafu ndano na shanga tu. Kutamanisha vijana mtano wakati wa shamba tu. Katai uko sexy hato na vongea ni shy. Laso fresh kutembea kama umepasuliwa mayai. Hana mabawa na nataka pie kwenye sky. Nadiri nyeusi unaweza sema mbegu za papai. Kwa sura gana lonayo adekai from page. Anakunywa maji anawayo na narudisha change. Anapenda sana kutrend, anapenda aitwe baby. Anarudisha umri nyuma wakati amekwenda age. Waziata bila kosa wakinasa na wanyosha na waosha na wapaka na mafuta mwamposa. Mwili wake na uchosha na shakula sana posa na jikosha. Heni monster kumbe fungula kukosa. It's hard to believe what's happened. Penzi la mmoja anakuambia wengi wape. Ukimsifia boga umeshapata ua lake. Watu namla kama mboga, kila mtu ndo chaka lake. Akinywa pombe kinoga lazima zime ndoa wake. Akili anata moja na ingia shape yake. Juzi kazwa hoja kala kijana na baba yake. Anapiga picha kwa majirani anadanganya kwake. Huyo demgani we mshamba tu. Wezekano unaenda dukani na kanga tu. Lafundani unashanga tu. Kutamanisha mjana mtano wakati shamba tu.
Anavimba kwa demu wake, akisif game yake, akinif sem zake, sio za siri tena. Anawinda shem zake, anapenzi emi yake, kujikip main wake, utafikiri mwema. Demu wake akiamka asubuhi ya ufajiri, anamshwa afungue geti atoe usafiri. Mwana ameridhika, mkwanja anashikishwa, mama anafikishwa na ndo maana amekwisha. Kiletewa zawadi lazima atahadithia, hata kama ni boxer au simu anayotumia. Inafika wakati manzi yake namhurumia, it's none of my business, acha aone dunia. Kuna kulelewa na kupigwa tafu ile saa umeelemewa. Na majukumu sawa usomi simu nanielewa. Tafuta chako ungali kijana hujachelewa. Wazazi wanamtazama, kuna maradhi, anajifanya ajali, anadai kufa ahadi. Amkumbuki mwenzie yeye kuto na washikaji. Hakuna Valentine aliyowahi kumpa zawadi.
Dada anakupa kalio, kocha anatupa salio. Wewe kuto unajiachia kwenye sofa ni ulofa, epuka kuwa Super Mario.